Biko, at this very juncture, Onyano Netitu Nubu Abo, Chief Chukwuemeka and MC Powerful, the Papa Mumu of Ibolan. Biko, ndo Bolan, by him and Ibra Makamemma, Biko, no Belabia Uroche, Omuna, Omu, MC Powerful, Makolono, Ihemen Olam, all the world. When I was nobody, but no more going young woman, why in the very time? A water go, my love voya because of tininess, yeah. Unamana na you are the comedian. I like you pino pino, omu no go, almost small pin charger. My war celebrity omunna. Wuna maybe those anywhere he can get cheta gapo, neb, unum hotel and one yum yakubasa everywhere. O tila wo sheni bank, o tila zaza, ye omunna che. Elekatamia one day before man or wine, you want Chineke to walk up and on a Hawania. Maybe the Yawa Chineke, you're with Abu. Okwagis in Igeburu Mibua. Eme got me here every one day, Magwa Wanyam, see, oh, 1 year to look with my home and away and was so soon. That day come Matrani came to no one, 1 day 1 week in Kutroka and those shall win a kim. Comedian, you know, machine a window, Maria, 1 year may hell ye, Gidiban. Go some shin a window, Maria. Isha hotel, Isha map outside, who could have a front a window. When you were to the children, those inside, you to shut tonight to gather. Oh, Naman never announced the name you want him. Yameko Chigachi, Yameko Bonnebo. Oh, Namoam Kim Jaga, and keep any shin day we came up with him. Manapa. Distinguished ladies and gentlemen, at this juncture, just permit me as I introduce a mighty man in bongo music, in the person of Shama Melody, Onyemoto Mitcho, Okrobiam BK, Biko Aka wall left and right, Kaina Kron Yakadi Kona, Yakaina Kwaka, Kaina Kwaka, Akana. Thank you and God bless you.
anyị klaba karịa n'ebe.
Oke n'olulu enwere nsọ, akụkụ mmiri enweghị ya nga mbụ ya. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ume, akejele egwu chọnwa o.
Oke n'olulu enwere nsọ, akụkụ mmiri enweghị ya nga mbụ ya. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ume, akejele egwu chọnwa o.
Ụmụnna ahụ ike, onye ala nwanne ya bịa.
Ụmụnna
ahụ ike, onye ala nwanne ya bịa.
Mama me, mama mama. Mama mama.
Ụmụnna ahụ ike, onye agha nwanne bịa.
Ike na-eji ogwu nwoke ọma meji aba mba.
Mevinie nwoke ọma meji aba.
Ọkraka
nwa sa amụrụze ji okwute.
Okorobịa emekugwu ndị nwe Lapeji Hotels.
Ekelele m Chief Emmanuel onye nwe tochie. Tochi nwoke ọma, eze zuru ezume.
Ọpara wishi ala nwoke ọma meji agba.
Eze elektie n'ishalu furu Mbise.
Ishalu furu Kano na Bombise.
New York bezie, onye agha ala nwanne ya bịa.
High Chief onye nwe nwokere mma.
Ụmụnna ahụ ike, onye agha ala nwanne ya bịa.
Shabiama.
Bio nwanne m.
Ụmụnna ahụ ike, onye agha ala nwanne ya.
Bio
nwanne m.
Ụmụnna ahụ ike, onye agha ala nwanne ya.
Injinia Kings meje nne m le.
Injinia Kings ye, nwoke ọma meje aba.
Nwoke ibe ya nwoke ọma meji emọnue.
Agụji egbe n'ikwa n'obodo ukwu.
Agụji egbe gba.
Chisa Emmanuel ibe nne m le.
People servant enyi ọha wa nọ furu ala do.
Shabiamo.
Bio nwanne m.
Ụmụnna ahụ ike, onye ala nwanne ya.
Shabiamo.
Bio nwanne m.
Ụmụnna ahụ ike, onye ala nwanne ya.
Shama melody.
Yawo je
se la mekumo. Yesi malowere. Ebanye jami akonu. Yesi malimo e. Obodo nwere swagare. Obodo a na-eji eje mba ye. Ịbanye jami aka ọnụ. Ịbịa n'ala owerri. Anyị nwere ebe dị iche iche.
Ịshụka.
Ịbanye eji aṅụ ọrị. Ịbanye eji eti aka ọnụ. Anyị ji eri eri. Point and give me. Ojuru ni pari ọgwa.
Asabi.
Snail amọrọ agwọ. Snail amọrọ agwọ. Ibi
Money no the
getting money to come. Now to what are they telling so?
Oh, I love Bravo.
Papa, John, John Bosco name. Is it Nana?
Is John a man?
Do that, man. Go near my mother.
Work at your lot of money. I don't know. Cash and room,
and the champagne and whatever.
I say, Kubana, if I need to get me a corner, I got Kubana, if I get you for it.
I rock all little Kubana,
keep on working in my head. But Kubana, on the way, I knew. Ela richana manya nimo mana no we be mbore
rodo ule to traguba na ugojuda
obodo chukwu kosiri agosi o obodeje mono
maki ani de utago
oya alowere ebasha alimo ebasha alowere ebasha alowere ebasha alowere ebasha alimo ebasha Alubele Ebasha Alimo Ebasha ne jaroda Ebasha ne jangombo Ebasha ne jangombo Ebasha ne jaroda Ebasha ne jarose Ebasha ne jangombo Ebasha I'm in love
love
I said I'm in love
love
say. Shama melody, the tallest musician is of the night.
The tallest remisa.
Yamashi hoki, yamashi wande. Reality music, imo koma. Emmanuel Lundu, DC. Managing director, chief executive. Reality Productions. Anona love it right. Managing director, La Page Hotel, Onona Mbisi, Deja Kumbori, Ebaneji Amiakon, Ebaneji Riumpu, Ebaneji Angore, Ashim Alowere, Ebasha, Alimo, Ebasha, Alimo, Ebasha, Ebaneji Aroda, Ebaneji Angombo, Ebasha, Ebaneji Angumpu,
Ebasha,
Alimo,
Ebasha.
Shama Melody, you are there.